All systems check. 3, 2, 1. Get ready for your DJ.
Ladies and gentlemen,
you're killing them, Smalls.
From our house to your house,
you're listening to the DJ Craving.
Yeah.
Yeah. Who's the stress? Smoke up some more and worry less. Oh, don't you know life is a test? Na kila mtu twana guess. Ongeza bia. Jaba kwa wanda mwasizia. Leta kete paikiwa fresh. Mabati leo highways. I'm feeling blessed. Bashi meja tunda wa resh. On the menu, they're serving legs. Just put your leoni under rest. Ekelea bet. Iki anguka usibet. Gojea tena game next. Usishi maisha na regret.
Sina pupa, sina pupa ye. Cheza mziki pole pole uma ye. Drill rumba, ziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete. Sina pupa, sina pupa ye. Cheza mziki pole pole uma ye. Drill rumba, ziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete.
Mekuja one man, lakini liwe liwalo, lazima to have fun. Na kuona ukiniona, you need a real one. We kwangu ushafika, wacha to advance. Show you some romance, yeah. Usisikize umbea. Kama nikulewa, leo kitu talewa. Italipia, kila kitu tapewa. Mimi ndo kusema na kisha tukimaliza, tunaenda home.
Sina pupa, sina pupa, yeah. Cheza mziki pole pole kumaye. Drill rumba mziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete. Sina pupa, sina pupa ye. Cheza mziki pole pole kumaye. Drill rumba mziki wakipeke. Kila mtu na wake jitete.
Jitete, jite, suku smie lore nyakache. Ojende olonyore manukuru kuko bagore. Yogi bende koro oido anikini koro ringere. Moya watu,
matu miel maneno.
Ata na popa chukiel kama kini. Yogi yo sala fete loho kona kagi.
Bye.
telenovela eh. Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela ye. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni shabiki eh. Wakaficha msosi.
Call us at your boy on 07-1235-1220.
Makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salo wa kwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dance na iwe funzo kwao. Tunaongoza wanafuata nyayo.
Karibu ni kwenye extravaganza na Kristo alipofika alifunika.
Wakageuka kuwa wafuasi, wakaja na majini, wakapata tusha za makwadini. Nyele za kifarasi, lakini sini moto ya makiasi. Risasi mwendo kasi, nandi ya ni msi wa chwena kwa.
Ae, rumba imechamba, sauti soli na dieri ya kumechacha. Extravaganza kaskazi walipofika walifunika eh.
Wakaenda kusini, wakajipata wako kaskazini eh. Wakaja na makiki, lakini situ kaja na mziki eh. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Hata wazimu tutazidi kupate. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah.
Snyder's worst nightmare. Don't forget who played it first. It's none other than the DJ Craven. Yeah.
Penda gym kama baba yake Ali. Ndo maswali na juliza tu kichwani. Niliposikia na kupata, nililia machozi ya furaha. Ingawa sikuwa ready kukupata, sina budi sasa kuitwa mama. Ila usijali, mama yako mchapa kazi sana, baba yako ana roho safi sana, wazazi wako wote maarufu sana. Baby wangu we utatesa sana. China kai, 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 kai wangu. Na mwita china kai, 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 kai wangu mwe.
Kai, 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 yo, yo. Kai, 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 yo, yo. Kai, 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 yo, yo. Kai, 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 yo, yo.
For more party mixtape.
Wazazi wako wote maarufu sana. Kai wewe utatesa sana.
Tutapata
nianze kuamini. Ezo zungusha mpaka utani ni machini. Tofauti ya kujichocha na kujiamini. Haya wajoko,
give him that fire, give him the flame.
Wada ungaro usafi tena handsome. Picho watego wana miye first class. Mayo, mayo.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifanya. Nitamu sana, nitamu sana. Nona kuna kitu unanifanya. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Nitamu sana, nitamu sana.
Mayo, mayo, mayo. Ukipinda mugongo. Abebo, bebo, bebo. Heranyo kabiloko. Alando, lando, lando. Nyakami lambo, a single, single, single. Ay, ine mama watoto, malovito mami tu poka biloga. Hetezwa vimbe majipu, sito banduka. Dizana lishwa mavitu, kikama sutra. Wapina toa hinguvu ya kukuwacha. Iki kitenda wili, jawabu nisha pata. Jiko kamili, mapenzi ya menoga. Eti baridi, darasa nisha buka. Hata mbiri ali ya baridi mbaya.
Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifanya. Nitamu sana, nitamu sana. Naona kuna kitu unanifanya. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Nitamu sana, nitamu sana. Nitamu sana, nitamu sana. Ama kuna kitu unanifanya. Sana, tamu sana. Naona kuna kitu unanifanya. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Endelea, wekelea. Nitamu sana, tamu sana.
Omohana wanji sita khambinde nyange hutile. Naka mwako mbali nami na umba umite. Yuza titanga umuru wanji na titanga nawe. Sheri baby twende na wenda huyanda bebe.
Baby fika simu kuna news fulani. Najua kwamba huna habari la kwanza fahamu na kuja nyumbani. Yo nimelandwa line up ni serious so tani. Nasikia kuna jamba baby relax ebwanza kuchoma ubani. Naleta ngarufu fulani. Nafanya mimi na kutamani. Nipenzi na feel kwa ndani. Ifika nimechi ugani. Yani honey. This stress boga ni majani kuite honey. Wani, mebeba madondo ya chwani. Weni ruhusu, sinusu nusu. Baby nakuja nikupe mabusu. Mi wanatembea na silaha butu. Wacha waseme ndo mini subutu. Mini kipenda napenda kwa dhati. So you man. Kama ni utawi na kubali basi. A baby. Alafu kukwacha nasema sitaki. Kama ni utawi na kubali basi. A baby. Alafu kukwacha nasema sitaki. A baby. Nimewasili kesi na vuruga nafanya bila wakili. Yani sisiri huku mjini mapenzi anahitaji akili. Mimi siamini yule kidhani yako sawa ni ndo umekuwili. Na nipo makini huku madogo wa kijiji ndo wako mjini eh. Hapa nilipo mimi nimefika na nisha settle. We use kijiko mimi niko roge juna go mental. Nikikukwaza roi kugume iwe kesi ya dental. Na mimi wasi mind tabebu kitaka tushike karenton. So leo ukikosa jomisi kutoki na ngoja ya kesho. Kirumba ya saru wikija madem tufunge maleso.
Yore, mani definition ya mtoto ameiva. Kwanza ukiyo yo mafta session ya kuiva. Alafu pike shoti mbili za tequila. Oyo yo, me wanna spoil you. I break the bank baby for you. Get a Bugatti baby for you. Tupige laps a kibazu. Cha 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 cha. Big dollar, zaberi keti keto wia. Atoti biko mami dollar, 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 dollar. Anze telo, kendi pesa nyalo keti. Anze telo, yera yera gimi gomono. Anze telo, kendi mwandwa dwaro kendi. Anze telo, bed mama yao, ane baba yao. Anze telo, kendi pesa nyalo keti. Anze telo, yera yera gimi gomono. Anzetelo, genji mwandu wa duwaro kendi. Anzetelo, bedi mama yao, ane baba yao.
Kido masunga noko punja. Lakini berni donge chuna apakora Ajaluo with la hacienda Agero gilweta my lucha ki escoba Roflore na my brother Missi tambui Amani fendi hata Gucci Missi bagui Sapa leo tule manda Kesho breakfast Dubai Shika cheku pesa utadaka Uji zawadi Mindo yule mubaya Kushinda ameno dori mea goya Kijana matata Mimi ndo prinzo kutoka zamunda Kole nimekosea Nilimanisha prinzo kutoka obunga Niko hapa na yaba Usha juwa sasa ni kusakata
Anjeselo Ni pesa nyaloke ti Anjeselo Yera yera kimi kumbono Mwana doro kendi Anjetelo Mama yao, ane baba yao Anjetelo Mwani pesa nyalo kendi Anjetelo
Kunywa maji Ukimaliza kunywa pombe Peleka maisha pole pole Dajipe mwenyewe zitoke Kunywa maji Ukimaliza kunywa pombe Peleka maisha pole pole Dajipe mwenyewe zitoke Songa ugali Foundation weka ya samaki Ikati kati ya Januari Kula ukasirishe kamati Twanga ugali Foundation weka ya samaki Ikati kati ya Januari Haribu jina jenga mwili Ayo yo
Apani mbwe mbwe Na ukile tangori ngumi pweze Apani mbwe mbwe Apani mbwe Weta mbili mbili apani mbwe mbwe Wawili wawili leo ni mbwe mbwe Aroro na BNM ni mbwe mbwe Apani mbwe mbwe Piga kazi ye Kulima sita gui jembe Mzigo wangu wajani pepe Jipange ama tukupange Washa kitu shetani ya hepe Si alijileta mwenyewe Apa ni shangwe tuna mbwe mbwe Apa ni mbwe mbwe
Nijikaze hapa ndani Nairobi
kwa zile pilka pilka zangu za kusaka hila. Pesa pita pita tangu pata na masila. Fuko nayo empty, wacha sura ibonde. Bubu games isemi, success ibonge. Kuna njumu weshe tuna ask wapi Mungu. Na ndio zitoshe seti gazeti kwa njumu. Nataka nijikaze, tumie ganji madhe. Pata nizibanze, tena one ni anze. Costco madafu, upepo na I breeze. I used to pray bana for times like these. Jasho tupu clout, isha kuwa a thing. Beza kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze ya pandani Nairobi. Nijenge kwangu minisare landlordi. Natamani nitengeneze yangu my money. Nijikaze ya pandani Nairobi. Nataka nijikaze ya pandani Nairobi. I really want everybody to know me. No tamani nijazange maganji kwa longi. Nijikaze ya pandani Nairobi.
Oh night, oh night. Oh na 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 na. Oh night, oh night. Nijikaze ya pandani Nairobi.
Na store tu na donjo zile za pick any pair. If you can make it here, you can make it anywhere. My three window shopping ilikuwa Futsubishi. Jikoni ni foreign kwa food ni na mpishi. Bathtub ilisha replace kabese. Siku work hard, ndio ni stay the same. OCD siendewe na supu chapo yangu. Najua nani ni less loyal kwa sako yangu. Pata investment, we pata mandai. Ati ni wadosi, that's a blatant lie. Jasho tupu, clout isha kwa a thing. Deza kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze ya pandani Nairobi. Nijenge kwangu mini sare la lodi. Natamani nitengeneze yangu mamoni. Nijikaze ya pandani Nairobi. Nataka nijikaze ya pandani Nairobi. I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi. Nijikaze ya pandani Nairobi.
Oh night, oh night. Oh na 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 na. Oh night, oh night. Nijikaze ya pandani Nairobi.
Aye, 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 aye,
tumejiseti, we on the highway. Tukafunga breaki, tukaanza bishana. Asking who is Diana, vipi mnajuana. I swear, tumejibetray. Baby, tumejiseti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story inge enda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby, zitushike. Washa kishada.
I don't wanna argue. Kanko sawa, minko sawa. Kanko sawa,
minko sawa. It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Craven, in the mix.
Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki tanda. Vile visa na visanga. Akizile vitu tulifanya. Kamlo badilishe namba.
More party mixtapes. Follow on Facebook, Twitter, and Instagram at The Party Master. Be DJ Craven.
Bado wosemanga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ngi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Kuja tumalize. Kinachokwaza, baby, siandike. Punguza drama, baby, zitushike.
kuzaliwa nkadondoka chini ya kukwana kitanda kwa wodi. Basi mgongo wa mama nkaufanya godoro, na kilicho nikuza miogo na viporo. Nilipelekwa shule la bado nikawa mtoro, Kiingereza lichoka lili labda tumoro ama today. Nikafika tamwa kubale, nikayajua mapenzi, nikagundua bila pesa siyawezi. Ujinga nikadondokea umachinga, hapa kuchi pana kucha siku zikasogea. Pru baka Dar es Salaam kaza jitegemea, nyumbani baba na mama wakiniombea. Mwanetu nenda salama na ukipata rejea, na ukipata. Hapo ndo akili kanza kukoma, nikajuta kwa nini sikusoma. Jisijua loto siri na vyochoma, na usiku baridi kanipa homa. Nusu inichukue uhai, mini mepitia mengi ndio mana so mshamba wa hela. Kwa ajili ya vitu vidogo sigombani na masela. Kubali kudharauliwa, kukataliwa, kupata majaliwa, kula kinacholiwa. Basi kama tachupa fungua na mimina, leo tukone unavocheza kichina. Anekupenda saidi ni wewe, atanekujua saidi.
Chepuko ya zamani, bye bye bye. Minaji, die die die. Uwe subiri shela, die die die. Zungusha, pepeta ungo. Nipe mambo ya jizani ya mafumbo. Keuka, onyesha ungo. Diachie wala usibane tumbo. You will forever be my always. Cake of my birthday. Direct of my always. Baby, you turn sad days to be holiday. When no kipo kwe chungu sinarara we zaidi yao. Sura yako hata ukitoka kulala bado zaidi yao. Basi kata taratibu kiuno.
Ladies love him, men love him, but they all accept his talents. It's VDJ Craven.
Nipe uno la uzai kachini kwa udongo kiuno. Basika yu katika kiuno. Kamo natokea Kongo kiuno.
You gotta ask yourself one question. Do you know who you're listening to?
For more party mixtapes, follow on Facebook, Women, and Instagram at the Party Master DJ Craven.
Yeah.
Ila si wewe.
Mama ni peyote, damu ni peyote yote.
Melise.
Kesha kivido kuchuta, doni fumbe.
You will forever be my always. Cake of my birthday. Direct of my always. Baby, you turn sad days to be holiday. When no kipo kwe chungo sena.
na marafiki zangu hivi sasa tusalimiani. Shauri yangu nitajilaumu mwenyewe, mambo yangu nilikuwa nafa kujiekea. Ona ibilisi wewe, ibilisi wewe, umekuja kunivamia.
Usichombe maini, funja mifupa tu. Ainaga ngogoro, ainaga kasoro, hata ukiwa soro, watu wanadunda. Ainaga ngogoro, ainaga kasoro, hata ukiwa soro,
wanadunda.
Hapo usichoke, no usichoke, ndani ya siku kambili na kupeleka shopping mall. Mstonde ndani ya wiki kambili, kuna hela na ipata so itoke. Ndani ya miezi miwili nita kupeleka upone home. Usikonde, yeah usikonde, nilikuwa busy tu na kazi, nilisinzia mapema juzi, afu pia simu ikuwa na charge. Nikamkia ofisini, kazi ni nyingi, mindo nkawa in charge. Afu weekendi nita kushay down, mana wazaki wananitaji.
Uongo, eba na uongi uongo.
Zako, so sometimes what I have to lie. Nikisema kile ambacho wewe itaji kusikia, uneza die by. Kila ambavyo minta jibu we lazima cry. Si unajua na kupenda wa lie, haya makosa I don't know why. Plus nikikupo kweli mtupu, kesho tutondoka mpuku. Tantia aibu nbaki mtupu, ntasimangwa kila group. UFI imeanza by the way, leo siku ntakuwa busy. Afikisha putu anenda marathon, ntakumisi le kichizi.
Uongo, eba na uongi uongo. Uongo.
pas comme de trois femmes et surtout qui chasse. On me dit, qu'on me dit que bébé. On me dit que bébé. On te dit, il faut m'emballer que t'es jamais là. Que tu passes ta vie au calme et calé sur Insta. On me dit que bébé. Maman dit d'arrêter.
Ni vi patavyo kwako kwengine sijaona. Na ukiniumiza majela sitopona. Ona musongo bongo wangu wika Madonna. Oh baby waona, baby waona. Na usikiliza, wanitatiza. Mungine chambali metaniliza. Na situliza, na sisitiza. Ni mimi na wewe tujambaliza.
Niko na msupa mambo mbaya, nyuma na mbele iko sawa, watu kilandwa na gwaya, totwangwa nipaka, every time I get home, she wanna get it. I put her down on the floor, and then she get it. She loves it nice and slow, the way I hit it. The way I hit it. Ooh, she can't get it. She tells me, baby boy, come on, get it. I love the way you hit it. Come on, beat it. Ooh, and then I hit it. I tell her, baby girl, you gon' get it. She tells me, baby boy, shut up and get it. Oh no, I wanna get it.
After kuti, tunapiga shower, alafu ti kwa kedawa, wagana touch around ya power, baby. Total life for ya Kenya power. As a floss na wewe, wendi hiko nini. As a choma na wewe, adiwa siya minio. As a zuwa rapsha, kidia minio. Wakae kando fasa, na jia minio. Ooh, yeah,
she can get it. She tells me, baby boy, come on, get it. The way you hit it, come on, beat it. And then I hit it. I tell the baby girl, you gon' hit it. She tells the baby boy, shut up and get it. Oh no, I wanna get it.
Toto yellow, she can get it. Toto melanin, yeah, she can get it. Toto light, yeah, she can get it. Toto heavy.
So kama si ganji buda songa mbali. Sicheza na miduni mejihami na mboki ya taricho kongwa ronda ni like. Yeah, mira on the wall. Can you tell me who the wheelers of all? Yeah, I was feeling on the lonely chamoka ni jazi kukuli madoli. I be overworking on a daily.
So if you owe me money, better pay me, never play me. Lipa deni, amuchore check tu kutane kwenye benki. Nasaka maganzi ni omoke, nasaka maganzi ni omoke. Shida za pesa zinitoke, watu wabonge ni watoke. Nasaka maganzi ni omoke, nasaka maganzi ni omoke. Shida za pesa zinitoke, watu wabonge ni watoke.
Nasaka maganzi check it out, spend your time, mean your king time. Check it once one time, one time, one time, Mr. Robin, you gonna get the journey.
Sijui mapenzi niliyasoma kwa vitabu. Sasa nimekuwa nimejua mapenzi uchizi. Yule ninayempenda anakunyima usingizi. Wake moyo unautoa bila kipingamizi. Na kesho na kuzingua mapenzi ya siku hizi. Unatuma message mchana anajibu usiku. Unatuma message usiku anajibu mchana. Unatuma message mchana, anajibu siku mapenzi. Unamwona online anachati na kukujibu hata kiana poti yuko kwa party na marafiki.
Sasa niko single na enjoy. Niko single na enjoy. Mwenzenu niko single na enjoy. Bora niko single na enjoy.
Kitaka kwenda kidimu
na pati mpaka subuhi.
Aku siulizi yo
na pati mpaka subuhi.
Nikitaka kwenda chipsi
na pati mpaka.
Element samaki samaki Juliana liquid yo.
Oh shobo
Ricardo Momo.
Sitaki shobo
Don Fumbwe.
Oh shobo
Salimi mkubwa fella na babu tale.
Sitaki shobo na mapenzi
Don Mendez Mahela.
Jobo na mapenzi bora kila mtu kivyaki. Mwenzenu misiwezi. Na unabora niache ya sijentokea puani. Mkikumbana kidogo kami sexy wake na wana chati. Na kubyu statasi zake wakumbushie zamani. Na
makopa kopa wanatumiana. Emoji za makopa eti kukomentiana. Makopa kopa wanatumiana. Emoji za makopa eti kukomentiana.
Ukinyona nacheza mziki, usizani na mawazo. Jamani kuwa singora
Uncle Shamte.
Ukinyona nafuta shisha, usizani na mastresi wala. Na enjoy ira
wapi mama Dangote.
Ukinyona na kunywa Hennessy, usijedhani na msongo. Jamani usingora
Esmo Platinum Juma Lokole.
Ukinyona na gonga kibati, usijedhani ya mada. Jamani kuwa singora, miacheni mwenzenu.
Niko singo,
na enjoy.
Prada ama Fenty. Utamwa penzi ni kuspendi hizo senti. Tukule bata tukipuza washenzi. Jairana uye wajauna tukifanya mambo. Chorona madili ndo mipango. Na tukianza kuyafanya mambo.
natamani kuwa kwa kiwango.
Sosi delivery, bombe kemikali, mapenzi halali.
Mapenzi legend.
Nilikwanga silali, hapo awali kanairwa kuna amani. Hakuchi on fire, can't deny. Miguu zake unzunguka kama tire. I keep bend over, ni game over. Mwanga na sosi mpaka naitisha sosa. Na kulishwe
matamu ya roho.
Na ukeshwe ngoda mbichi na valishwe. Kidogo tu ni nyonyeshwe. Dredi zangu zisokotwe. Shingo ni masajiwe. Nasanifiwa, naroliwa, kisha navutishwa.
Navutishwa,
natabasamu bila sababu. Kitandani nafunzwa adabu. Kuka kukaliwa, kulala kulalia na nakulaliwa. Maisha ya gorofa, nikitoka kitandani naruka kwa sofa. Wi-Fi imelipiwa nadekezwa upara na papaswa na bembelezwa natulizwa uso nakaliwa nasanifiwa naroliwa kisha navutishwa mama navutishwa oh navutishwa.
So insecure one day she leaves me. And she find another guy who make her happier than I. To me give her magic, meaning cheesy, meaning stalker, na kuhala. When you're naked, I see angels. And I hope you see the same. You're insecure, oh, I'm insecure. Baby, you're so insecure. Yeah, I'm insecure.
I'm so insecure. Muso manga message ukini achia phone. I'm so insecure. I'm never telling you about it. Yeah. Who and I swim on a t-shirt. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Chuzana, kipolisi, and your body is a movie. And I hope you feel the same. But you're insecure, hey. Woman, you're insecure. Woman, you're insecure. And I'm insecure.
Why are we still so insecure? Don't know what we're running from. And I'm breaking, but before we crash and burn, hope we see the light. I hope we see the light.
kinywa na kusazama. Leo niite ni mheshimiwa, pamba freshi marashi nimejaa. Maheta wako pale kwenye kona, macho pembeni wakitazama. Ila usiogope choma picha, kesi baadaye hesabu lawama.
Don't be crying on your body, mama.
Tell them it's your birthday.
Stay away from bad vibes and all the drama.
Go ahead and give it low, drop it low for your homeboy, mama. Tell them it's your birthday.
Do what you wanna and be who you wanna. Forgive and let it come.
Leta shida kuda pigwa faa. Wengine mavela, wengine jaba, wengine zote wamezichanganya. Mamazi wenyu wana tusorora. Ukika vipaya tunapita na Mviri baby bado storyteller. Universal charger striker number 9.
Don't be crying on your birthday, mama.
Tell them it's your birthday.
Stay away from bad vibes and no. Oh,
Maria Piron, Mama na Erika, Alvina et Naziria Mandala. Caroline Piron, Dadunga Lula, Nick Brenda 22, Amir Angalula Piron. Cédric Banza Ilunga, l'icône de Djibour.
DJ Gravy, the DJ who's got that party turned to a crime scene, because the ladies have been fighting over him.
Lèvres na yue la kaki mata mananga. An aucun jour balarme ko visite yango. Présence na yo beton armé a vinanga. Esengwele kaka si souci et me kole kate. Marianne, sokioti ki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza moto la linzo kawe na ye. Maria Mandala, so to tiki na ye. Chagrin, malheur. Yoko banza moto la linzo kawe na ye. Le monde est trop matata. Or moi toi ça le monde est saignant de tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata.
DJ Craven.
On monte à ça les serpents aillent dans mes tata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata. Motema de mer boli mwe zwi matata. Souci na katye komi koulou na kata kata. Omo toa sala moteme zayon zambe tata. Kita o kata po boli ngotro matata kata. Marianne, Maria Mandala. Yoka bebe na yo, Erike Mandala. Avant toi je n'avais jamais connu sa biron. L'amour le vrai romantique l'inégalable. Marianne, Sokioti qui naye. Chagrin, malheur. Oh, oh, banza moto la linzo kawe na ye. Ah, Maria, Sokioti qui naye. Chagrin, malheur. Yoko banza moto la linzo kawe na ye. Mama bano, Mama Maria. Moi si à peu mes boya botama nanani. Outawabi Maria,
representing all the clubs and parties of 2.4. This is the DJ Craving, the music label. Keep it locked.
Pesa yeba kane. Pesa yeba kado. Mariana, so kioti ki naye. Chagrin, malheur. Yo, le combat d'un mot à la liste. Ah, Maria, so kioti qui n'a érigé. Chagrin, malheur. Yo, le combat d'un mot à la liste. Ah, Maria, Mandala, Mama Erika, Alvina, Nana Zeria. Oh, Maria.
Sur un train Mandala, Papa Bouta, Eric Mandala.
Le monde est monde trop malade. En montant ça là, le monde est Zion Zambetata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata.
Obstiné et SARL.
Adamu pena evae. Présence à Nyokana et Langa vraiment tata. En montant ça là, le serpent Zion Zambetata. Kita au kata pour mon kili trop matata kata.
Univers Kruptili.
Oh,
suka masuwa awayoke iye Molo bele langa nanserie Aye banga ya wana we Aye banga ya wana dangwe Aye bakikinga su defense Aye bakikinga mwanite Aye banga kongi expose Napale kindela Aye balinga kate nazala na ye Aye balinga kate tozala ewe, ewe
Kibi ulinga, kanga konto klonu
Les zombies, 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 les zomb